Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde talatare janayyi lewru novembre janayyi yamde jaɓɓirima Sillima e sappo e ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Jettinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Wayigalo. Ko yata hectare ngaji nogay e nayyi kañum en cuumali laamu nokku noddirte dogofiri iɗum le wuude leydi meɗen ndi les région Sego. Wattu joni ɓe mbiɓe kuulile ko warta ko fati wayde ñaame fa haare ɗiɗo tiɗalaji mate le nokkule mabɓe ɗe. Les banques ji ɗi tawiri wiide ande kese ɗe ana jirwi ñalawma hannde o fuu sa yeehi wakkati fuu a tawan réseau woni ko moƴƴale ɗeɗo nokkule jamare johoje sano ɓanta toon buuɗi muɗen kañe nawtirtoɓe réseau ngaji ɗi kolli metti muɗen sanne. Min jiltini micro jamen ɗi rewɓele faabotoɓe golloɓe ɗe cuuɗi ɓe ɗum woni ɓeɓe noddirta golloɓeɓe ɓe annduɗen ɗe wattu joni le ngallure Bamako nde wiyama heɓudeɓe wona ko yaafi fe saabi ɗe cogguji ɗi ngabbi sanne wona pangaɗo furdu wawi ɓamde fa gollana ɗu en. Ɗi won noon sembe kabaruji ɗi min jogguini on ɗon beetalle ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Wayde ndenagu fa hannden ɗum yara e caggal fe le laamu dogofiri o noonɓe kollitiri wiide les région Segu noon mbireten iɗum ley cercle moɓe noddirta ñonoɓe mbi ko yata hectare ngaji nogay nayyi kañum en cuuma toon wattu joni ɗum woni ɓe ɗiɗo bonandaji gaɗi toon ley ndeɗo yontere ɓe kollitiwide keñen du yimɓele joyne kaɓorde kañen cakki toon anniɓe fa jaaha guese muɗen ɓe cuumi toon moto ngaji muɗen ɗi anni fa nawtiroyo noonɓe kollitiri wiide Mamadou Sama Sekou.
Wattu 14h ñande asore nde woni ko joon en kaɓorɗe gatti yiite taruji nogay nayyi eko fawi guese maaro le gellel Bamako Kura commune dogofiri cercle ñono kambar ɗum min dardi ndemoɓeɓe pati fewi hawrintina kasin cakuji maaroji ɗi nokku goto sowona ɗum ɓe gartan kasin sumude ɗi joni ko holliti gotanaɗo mo jaɓa e fewi inde saabi ɗum e wimakko ene hani no yawiri golloɓe en nodde yalla eɓe kayba nokkuji ɗi fa hande le kabaruji toon ɗi woni ko hollita wiide garoɓe bonandaji ɗi jamma huncantaɗi hoore tumo habitiɓeɓe e dunsunkoɓe gondi e foftere saabi wi ɗiɗo kabaruji ɗi magal paɗen ɓe na paabo le ndenagu guese ɗe ñande altinere nde ɗum joon en kaɓorɗe hippuki dow ndemoɓe wattumo ɓeɗo na jaaha noon guese mabɓe ɓeydama wiide ɗum joon en kaɓorɗe ɓe jaadi e kaake gollirɗi ndemoɓe lollirɗi moto culteur
ɗum woni fa hannde en kala hono kabaru ɗiɗo bonandaji gorri toon kamɓe yoga e wattanaɓe wonɓe toon ɓeɓe mbihi sa ƴeewi wattu joni tiɗallaji ɗi mawni sanne saabi deli laamu dogofiro hitani hikkande ko yata hectare ngaji uynayi nayyi noon ɓe kollitiri wiide woni ko heɓaka remede toon dow wayde ndenagu le ko warta ko ɗum ɓe mbi nokku ana hulɓini sanne ɓe gaɗi noddago fewde laamu koɓe wonɓe le leydi meɗen ndi keɗɗen goto le laamu dogofiri o ko sifi dow hen
miɗen kuli yorɓere fa ɗo hatata saabi mbiɗa e tiɗalla mawɗo ille jeegom lewru octobre 2020 ɓe gari ɗo koɓe duppi hectare ngaji ana heeɓa ujunere ɗum woni rawande ley commune kurma o Chuwala Jabali e dogofiri hikka min keɓali fewi remude hectare ngaji ujunaji nayyi woni ko rema batte ngal ɗo basal jaam chef de zone amen ɓe ko kaƴƴili ko ɗum ɓe mbi seeɗa ko wawi remede ko du ɗum du duppama nden no sikke fuu wala hemɓe ɗen pewte yolbere mawni hikka ɗi wawi fewi yiyede fa Bamako jaati saabi e ley hectare ngaji noga ene duppaɗi ley hectare ngaji noga ene duppaɗi Bamako Kura ɗi sappo e jetti fuu neɗɗo goto jeeyi
ko littinde wiide ɗum woni ɗiɗo kabaruji foɗo mbawde dow bema amen ande to dow page Facebook kañe compte Twitter hollitinde wiide ɗum woni seedi yawoɓe ɓami jukkoje mabɓe ɗe fewde e yoga e yimɓele laamiɓe laamu hakkudejo wonɓe le leydi meɗen ndi wattu juno haalaji ana gondi e mawnude dow hen sanne so woɓɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗiɗo ɗati ɗum gasa woɓɓe du kollitiwide laamu koɓe laamu hakkudejo ana kaani haaldude seedi yawo pamare e muɗum kaala du wattude woteɗi kaani wadde le leydi meɗen ndi keɗɗen pamakonkoɓɓe ko cifi dow hen dow facci tan sitan sidi ɓe
miɗen ñaago laamu koɓe malɓen ɓe tinno ɓe jooɗo ɓe kaalla yalla ɓe heɓa hawre e charte mo wotigal hana waɗede e muɗum hono neɗɗo wawata jukkude leydi ni ono e muɗum wondi ɗon fedde wootere tawade ono ndu ono wondi e hewtinde leyɗe moɗon e torraji goɗɗi nde fedde seeɗa one homo fuu hoore mum tan dogginta so a ƴeewi leydi nde hannde sone a ƴeewa malle wondude hannde fedde seeɗa one hana jukkude malle noon ɓeɗa hani wadde imma draali yalla ɓene wallaen huncen torraji wondiɗe meɗen ndi minen keɓe malinkoɓe mi immotonmi haaɓo soni e haaɓaki ɓe accata en président togo o waɗi duuɓi ko heewi e laamu fo hunde ƴiwe e muɗum minen ke haaji amen fola e seeɗa on kasin ɓeɗa hani famude torraji wonɗi leydi malɗin ɓe walla amen yalla mi heɓa mi wadda deƴƴere le leydi ni
tawedi wide ko nayri bangal ande kessede do wonde yirude le adnar ndufu wattu jona sanati le bankeji le leedi meedi ndi ko nayri bangal reso ngaji kanje ko nande mudum tidallaaji mawdi mataale de do nokkule jamar nawtirtoode de do bankeji kay koliti metimuden kambe lamu ko be wombe tombe be mbiyo wana kambe ngaddi do tidallaaji le majjundube mbi be ngodde waddo hen imadraaji mamadou samaseku
kiliya en hewbe na metta fewde o do kabaro ani mabbe kay hulitibe suni dum do jukitini en be ngottan fi nawtirade bankeji di
midon kandi e teddengal so kambe be ngon hajje mabbe minen duube kana yegitide hajje amen o taggal hande min fu min denta min kawra be kani mildi mi mine hajjina wari e yoppude banka do ngomi do hande ka muuya ka fi yoppude kalisi am o wala banka so tabi ni kana heddi min maran kalisi amen o legalji amen di jati
system traditionnel
ardibe bankiji di be gay hultivide sababuji di na kewi buri fuf bilili e sifaji kisi resugol kalisi ka dum fu tawade be mbaltini hakillaji himbe wide dabari da gondi fiede yalla sembinde di bama e leko jabbi keddana abdullah keita Secrétaire général syndicat Sinabef
ele leedi maldi kartingaaji gabbe fa hande nuki faamani dun sanne so wana dun so himbe paamani dun ata mosala majjum wala fuudo haa taman kalsi maara fiso alle compte maara orange money arwa wayilti dum banko do nyaa nangoya kalsi ma gondo banko odu arwa wayilti dum compte orange money maara o nyaa tam bamoya
mistan wiide dido batuji di ka kilan hebe ngutigi torraji di bi kebata ele kabaru guichet automatique
wattu jono kambe golloobe boulangerie ngaji wombe leedi medin do buruuji de moddinte do wiama be gonde halde lamu kobbe faada ko pamri do cogu burwal micitede video interjabbe nonde be ngadi no murtere mabbe kollitiwid sina cogu burwal warta buudi chapande jagum sabide chaaku chondi farani be misa de cogu mudu ngabbi leedi medin di yimbelbe kasaraaji yotti hitane 2021 kasaraaji kamu yotti le ngalure bomako de ko yata yimbele ujunere temede jettom kanyen pabira wattu jono ko nayri bangal nyamduuji dum wonde ngalure bamako de yimbe ngombe li dido commune nga jeegom lamu ko be dubbe ngadi noddango feude be do yimbe tinno ngatta ko mudde hakkilaji le dubbi ngaroji di mamadou samaseku
ko hani feccere hakuni be do talkambe yo hokki tonuji chapantati e ko fawi yo si nyamduuji kewdi ngalbe dokkal ngal woni pam nrc unicef e kanyo protection civile kero den na madame jara maymuna fomanta o radio gullido humande yiwre ngalure bamako
nilugol kalsingol min puddi golle o min e nrc kanyo e programme alimentaire mondial nyawrindi ko min jogi ana yafa tonngaaji chapantati min kebi du daagoji temede joyi cuddo e arkileji temede joyi kandube hembe fu keba
kambe totabe be jetti sanne golle o ka yila mabbe yu fudi mabbe di haybe portefeuille on dido bunandaji heba be kedana goto e mabbe mo biya awnata kunanji
ndiyan dan nabi fu kaaki amen kaddule suka miden beldi sanne e ngal ballal ka fa hande miden dardibe faabo mi fa hande
e wi horejo protection civile bamako sikola kasaraji yogaji kay neddo wala ko wawani dun ka ko buri hewde yo sabi bi adama denno kanko kulnel adama jatti jara wadi noddango tabagul sariyaji haybugul cuudi
gombe do dane mayo ngobe doni mahube nokkuji di kana mahede ben golle mun kani yewtede ana hani fuddi tiddi ka bingel adama ko golle fo ana hani yewde yalla ana yaade e sariya leedi mu
micitina no wiide dido bonandade en jam kammu ngaddi hakkunde nyalaade chapantati go oliru juwe go o e sapo e juwe leru out hitanu 2021
le ngalure bamako ne sutama arande hebude gollo wan yafuno wattu jonebe kollitido dun yafafe sabde micitede wiide arande bud udner nafa yotto bud uina sefa be gonde bamirede wattu jonebe yam yobbe mabban bamire udinaaji tati wobbe du fa yotto udinaaji nay sefa hod lati sababu so odo golle wayliti nyaloma hando Abdoulaye Kassi
rewbe gollanteebe hewbe hakkile muudum kalisi ko be jobata gollobbe ko wana ko fandi ka yogaabe kaano paamiri bi sukaabe rewbe gollobbe jaati wonko paami sabi be yawdan ko he mabbe e sukaabe rewbe gollobbe leleede godde be
avant pouvait les
arano badde rewbe gollobbe ana bame o nyaaji didi nga handen yogaabe ana wi asmala fa o nyaaji tati ma o nyaaji jeegon kan en gollata soni yewi leede hone senegal kan en mortan en ana bama gollobbe rewbe ko yaata fa o nyaaji jetti lewru nga enen fa handen enen bama be o nyaaji temede joy
7500
suga be rebe gollobbe be koliti wiide be kandi e beednere hono ko be jobete ko sabe golle o ana teddi sanne
si on tambo
soni appa mama o nyaajidi artama golle ko attale lewru ana buri golla o nyaaji tati do sabi hannan so mingi mi yida bamede di golleji kasim mide chubo wadde jaago dan sera le lewru min heba ko fatta o nyaaji sappo e jeegon le dum
on ne veut plus de cette souverain
fatim yo sugo gollo wono o wi kanko lewru fu o nyaaji tati woni ko yobete o holiti wi du patron en yoga be njobata fe
me won torrati ke golli golla amen so tasa fe boni jungoma soni ana witta be tajandu e jobidi mada ngene fu darnda golle wida witta sur bama ko he mudu fu hebata jobidi mani ga tawan a wadi ko fotto dubi didi ana golle na jom mi won watana golle mebbe fu
mi cintinen tagal dinno agence ngaji nda dewbe sukabe gollobe won yimbe yogabe du anton be ka ko he mu en gollande kanyindu ana pabo yimbe yogabe hebudo gollobe sanne
coronavirus kenya be bi himbe le chapantato en jaddam nyaw o yayi muden jaddam kanyen gon samtinaabe wala fu kiddid le hen ana holitide hebbe nyaw o leedi meden yimbe le une 10.6 me temed nayo en jago yom yimbe le santinaabe une 10.9 me temed jaddo me chapane nayo en jago yom yimbe le hiddibe le hebbe temed joye chapane jaddo me jago yom en jaran kabaruji meden coronavirus kolobe yimbe yewobe kayi fidi les raisons tumbutobe koli metti mabbe nyaloma hande balli guju ko wada fewdi les raisons wakane nyaw coronavirus matande bi odo baldi gu yimbe lo humnibe kabaru fedde yewobe kayi fidi les raisons kany en jadeendi do jawdi kambe humnibe kabaru de do fedde be bi yodum pene baleje krim non wana ngonga
toto touristi en ne region tombouctou o ka darna mudu e gotel fecere kalti mobe kandino e nyaw covid 19 o fedde antirte do federation malienne de guide touristique nyamidum sankum sisogo kejaado guide en kayfibe
ila ampite
temdere fu o pamti kalse ko wettoto chafantati o wi du an hana wattede e fedde federation du ta kango e guide fe goddo hawre mudum joni me wimo soni wala o yoba kalse o wi so weli amen me ngabba kam o yobata fe hu
kanko ibrahim gindo woni lamido fedde federation malienne de guide touristique le lede malindi wana jabando dido halaji
min mila wonko won le ko nato sabe to wadda wolle menen ke men muyi so intune o nyaay ne e temedi jetti hokkaade homo fudi tagal mudum soni a fami a tawan ko guide ko ta chafande jeddi wolle nukuyde kay e kedda mudum e kisaga to lamu be inde mo winnaka letal do lamu
fewde nyaw covid 19 o lamu leedi malidi bamino anniya faborade e jawri golirdi fa heewi na yimbe fa heefu wana wondi wadde imma daraji hande fa holita mette mudum fewde jawdi ndi to wattaatu buri fu association ngaji di woni ko maymuna muro hebani studio tamani yure tomboktu
wattu jono min garan min dokka landongol docteur Abdoulaye Hamma Sidibe komini do kabaru cellal ko nayri bangal habude nyaw coronavirus to kayto ko warta jabaade do hen
distodar so halda e neddo mo nyaw covid 19 woni mu tawi a memay dum ana wawi latal sabab wayti de ma nyaw on
si la distance réglementaire est respectée
so seraji rentourde di tabama cadela ngala neddo na waw jati gaji dade e nyawdo covid 19 no odo jogola odo tambe kinoto denno nyawdo e goldo bangama ko fuf denoto
si les mesures barrières sont respectées
do kaddeten bete hande do kabaruji meden joydi do coronavirus di yonji deddire warore wassalam
sijo tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Zikrab jaylo nele kireduji to on jaran nokko no dirte sigaso be kollitiwde jande fuditi le ciude ekol di ngala e jeyal lamu di kado lamu jeedo fa hande be bi jande fuditi ton suka danniki pep e classe ji ngudi ton di be anda yalla be passina be passay wattu joni dum wembi sarabe suka be wonbe le odo nokku sanne se urude ngardam faado son sando be kollitiwde suka debbo goto kaabo debbo no be kollitiri wiri yo pamoro du kanyun wara le denene no dirte lafie bugu to santo be bi du o mojugino to chukolel makko wakkani demo noddo e telephone de demo don ni chukolel makko bangé boutique gondo ton somo yihi jaba yaade hono yimbe noddube mo be tagal mudu eruji seeda yonki makko itta ton wiama tew makko yita tagal manga siji gondi le odo nokku wattu juno ko jalana wonde wade do hen fa fami yalla ho wadi odo bonanda sikrab do katten betande do kabaruji meden dimi jooti on sanne hedade heddo jamen dido kabaruji foro mbahib dido so ngabirdo beme ame ande to ngadan www.topperestudio.org no noddido odo numero viamo mere mere 37321 fande fandi e fi no ko nande do no do e ser yotere meden de ala wodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo waddo ha waluji kawrital mangal ko wondi e wadde le nokku noddirte e koskope noddiri cop ɗum yo woto do ha waluji wattu jona ɓe ƴewtoto yalla hono ko nayiri bangal kurangaji kañe bangal demal fa yotto moƴƴintingol laddeji no ɗum hani huncinirede hoore iɗum le koɓe gatti e tongande ko afrique kañe mali yata haalode lengal ɗo kawrital le majjon duɓe mbi eɓe jelli hono jawlele haɗɗe haala muɗum haala wakkande kawrital ngal waɗanno toppari tonde ɗeɗo jawlele en jaltine yalla leyɗele ɗe ana paabire leyɗele ɗe ngala bawɗe ƴeewe yalla hono kani faabirede no oɗo golle worri fa keɓen famtare keɗɗe makko ko noddirte Drissa Dombiya yo goto juɓɓinowo ɗiɗo golleji komo sifi dow hen
lors de la COP 21 à Paris en 2015 avait soumis sa contribution
de Lady Mali ndi wattu kawrital COP 21 le hitande 2015 tun funtani non hore kabaru alhali leydi ndi bangal kabaruji hulituji adiji leydi Mali nden kabar mudun na fawi non do gede tati kabaru yite kabaru demal e kabaru ladde bangal jateji di min ami non adi buytude tapan tati go oli temdere bangal yite noga i jena li temdere bangal demal e noga go oli temdere bangal ladde 2015 warde 2020 kabaru gazuji di hakkunde hitande 2020 hitande 2021 yo beydari geddal naybal fawingal do kabaru tundi den nay hono ni en iwi e gede tati le hitande 2015 hibinde gede nay hitande 2020 sifa kuteji wetere wakkati ngana fe gotum do yimbe an hani yimbe le be kuteji wetere wakkati buri fuf turre be ngattene hakkilo tan woni rewbe sukabe e yimbe hoyfube mi ngadi lugaji lugidi do huntangul hore kabaru CDN keso kany dundu no hani gollede ko mi ngarti iwri pari ko gouvernement o dardi ministre ko manido hawalu dernade golle o no fewiri le hitande 2017 kanko ministre o joini fedde haybonde golleji di de heyabe ministre hewbe ngude e mudu le hejo momi denti mudunde golleji di jarata fuf dabere mun lendama le hen le hejo humoni go jawdi handi nawtrede golleji handi hunchene hore tafundi fuf andinama fandaji CDN wana goddum tan ko hawra e dow mudun no to pari tun ɓutirde wulare nde hakke ko wiyete degré celsius ɗiɗi madun ley mudum to e wattu 2100 yalla COP 26 o wonko nafata ana hani wakkat juun o jawten ti allaji kewɗi e wakkat juun o ne wawi nawtirede gongal hewtagol jawdi CDN so ɗiɗo imadaji gaɗaka ana hani leyɗe yiruɗe ɗe taɓo adiji ɗi ɓami yalla jawdi milliard uji temedde ɗiɗi dollar nalato hakkika
pour que l'enveloppe la carte de 100 milliards de dollars à partir de 2020 soit une réalité.